And this, I think, more or less the last one, acquires stupidity. Stupidity.
Yeah. Pala. Work ethic. Cloud of judgment. Kazi. Ukiwa mvivu wa kufikiri, lazima ujawe na wingu la ufikiri. Hii nakiri, I'm a victim, so somo hili nakiri. To your system, usiwe clouded with judgment kama wakiri. Asifikiri objectively, obstruction of justice is bound to happen all of a sudden. Effectively, my effective lead made me a leader in this justice league. I ain't just to please, nataka kuzaa matunda ya maendeleo, and not just to please. Ingawa na mipia nataka utamu sikia, siku kutwa zungukwa na malikia. Wakinila kichwa mina wala mikia. Ndege na panda nye mnatanga kabumbuli. Nyota ya subuhi achalama kamuhuri. Toa ushahuri, kapoa mashahuri. Mini soa mashuhuri, pro wa shuhuri. Sio kila kitu lazimo tafundishwa skuli. Mitana madini mazito kama mzigo wakuli. Kikuchapa acha fimbo, tona cha mtema kuni. So fuck whoever said hip hop ni uhuni. Heyo na waza, kabla kushika kipaza. Kisha ni ubiri tena mbele ya baraza. Simama boldly kama uwalaza kwa kuhoji. Paka mablaza na walaza. Heyo na waza, kabla kushika kipaza. This is mental therapy, medulla oblongata. Clouded judgment, my deception. Control substance, abuse, ndio kinachofuata. Sina soni, hakuna dem, siweza mseduce bro. Natoka mbio, mi sio tu soni. Nangalia mboni za medusa. Dem akijiona keki, nakula sambusa. Mablaza meni fake, si tunakula mkisusa. Ndio, mtajua kuwa katula ni bukta. Au kumkuta pampula na vuta. Kidoti ni nukta, ukisikia baridi. Kuvaa koti ni ruksa, so frigid. But don't be rigid, yeah, you better move. Some. Now don't know nta kwa ahadi feki za fusa. Kwa stressi na waua kabla kuwapa maua kunusa. Kuliwa kiboga au uhai kutoka. Kubaki mizoga kunuka. Wenyewe kwa kasi kuroga tena bila bahari kuvuka. Shit, this is gruesome. Backward thinking ya viongozi ni bugza. No plan na execution, kutwa ni kuburuzwa. Mi ni kurunzi la marifa na ujuzi na umulika. Wanafunzi na wapa nyuzi na mistari ya kika. Na yondika kikufunzi. Yeah. Heyo na waza, kabla kushika kipaza. Kisha ni ubiri tena mbele ya baraza. Simama boldly kama uwalaza kwa kuhoji. Paka mablaza na walaza. Heyo na waza, kabla kushika kipaza. This is mental therapy, medulla oblongata. Clouded judgment, my deception. Control substance, abuse, ndio kinachofuata. Faster. Na waza, kabla kushika kipaza. Kisha ni ubiri tena mbele ya baraza. Simama boldly kama uwalaza kwa kuhoji. Paka mablaza na walaza. Yo na waza, kabla kushika kipaza. This is mental therapy, medulla oblongata. Clouded judgment, my deception. Control substance, abuse, ndio kinachofuata. Faster.
So you see, on paper people are very, very intelligent, but the decisions that do not make sense. My view is, I think about 60% of people in service are not fit for purpose, which means we have to go through what I call a reformatting, not rebooting, a reformatting of the government. Get rid of a lot of people and start afresh.